kante nisebenzi lebaculiba kithi National Anthem nisebenzi lebaculiba kithi nenzi National Anthem nisebenzi lebaculiba kithi akwandele bani ukudlala ingoma enkulu akwandele bani ukushayithi nenzi National Anthem nisebenzi lebaculiba kithi angisho ukuthi abanye abaculanga lizobiza ababili abathathu angisho ukuthi abanye abaculanga lizobiza abaculi abathathu uyamusa umzukulu wemzukulu wabaqazi uyamusa umzukulu wemzukulu wabaqazi nokulungayo kukhona okuhlanganayo wathi ngeke ngibe lutho mangahlukana nawe lapho nobona khona isoka lami ngocelani lishelue ngihephi mina lakhona kukhona okulungayo kukhona okuhlanganayo wathi ngeke ngibe lutho mangahlukana nawe Lakono bona kono umuntu wami ngiyophelani mtshelu ngijabule mina lankona kukhona okulungayo kukhona okuhlanganayo wathi ngeke ngibe lutho mangahlukana nawe lakono bona kono isoka lami ngiyophelani mtshelu ngihephi mina lankona ngithanda lale bhinqa insizwa igqoka kahle ungubani, uhamba izindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isitayela esinjani. Uya nokuthi ungubani, uhamba izindawo ezinjani, uhlela nabantu abanjani, uphethe isitayela esinjani. Uya nokuthi ungubani, uhamba izindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uhamba izindawo ezinjani. Sinasakala laba bantu asoni sangoma sithola kubi zindaba. Sinasakala laba bantu asoni sangoma sithola kubi zindaba. Basike besitshele bona indaba, sitshela bathanda indaba, besibize ngonondaba. Basike besitshele bona indaba, sitshela bathanda indaba, besibize ngonondaba. Mawuthi ukuba yikoki wathula wathi nekoko elisindaba. Bona maningi bekeni, bekeni bafala ngizonibonga ngebhodlela. Bona maningi bekeni, ngibekeli mafala ngizonithengela ibhodlela. Fike ngishaya mayithi unyaka nonyaka, njengoba yini mtule ngathaniswa. Mayithi mayithi uyanibiza ubaba wena.